mise yanka membu mi huwa bomfia ade ni bentu mianye nyama huwa dieti mianye erade wayama na promisu amina doko bipa misemua wepie ishirapu nwe imepie senye nyami yanka mewa.
Down, 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 I said, my cool memo.